Nibukije story y'imodoka ukuntu umupolisi yigeze kuguhagarika mu muhanda.
Ndayimusigira. Nabuze ibigenda.
Nakererewe mu nama, ugiye kunesha umutwe. Iyi modoka n'ubundi nta n'ikindi mariye, fata urufunguzo uyigumanire
ntigende. Ntigendera, ndamubwira ni mari ni ukuri njyewe. Nari nakerewe none imodoka yigisigiye polisi.
Thank you very much, and you are very, very welcome to Saloon 3. As I said, this is a conversation, so where we talk about different things, but mainly really a conversation about growth, where we want people to learn from different things that we have on this podcast. And thank you very much for all the supporters. So people have been following us, listening to us, and then sharing your input. So it's very, very important and very valuable for all your input and constructive feedback, because we can only grow from your feedback. We have a very special guest, which is a very dear guest to me. She's a sister, she's a friend, she is a business partner, she's everything. Karibu Dida.
Urakoze.
So, wenda turi buze kuvuga uri we. Ariko banza utwibwire basi njye wenda kuzi. Ushake nk'ikintu ubwira nk'abantu kugira ngo abantu bakumenye, noneho tujye muri detail.
Hari ubwo nitwa Dida Niwagwire, nkaba ndi umuhanzi, ntunganya amafilme, ngatunganya amakinamico, nkanakina. Ikindi nikira nkaba mfite n'ahantu hitwa L'Espace, ikigo cy'abahanzi bahuriramo kugira ngo berekane ibikorwa byabo cyangwa bahabwe amahugurwa. Ndumva ari ibyo, si byo se? Hari ikindi nibagiwe? Nkaba n'inshuti ya Marike. Nkaba n'umuvandimwe, inshuti ya Marike cyane, twabanye imyaka
myinshi cyane. Ninjo nari ndi gutekereza ahantu turi buhere, mpita nibuka story. Ufete twahuye muri 2009.
Yego, ndabyi.
Noneho mpita nibuka story, ahantu twakoraga, niba ndi buze kwavuga, ariko bya byose ntago biri buze kugwana kwa tutabivuze. Ariko duhura hari muri 2009, njye nakoraga muri Gate Institute, uje gukora mwishyo.
Cyane.
Icyo gihe mwishyo hari hashimaze iminsi haza abantu bagenda. So hakaba hari undi musore wakoraga, wafashaga abantu bo mwishyo witwaga Gilbert. Ewana, ukimara kuza isitori urayizi, tuhitadu naho dutangira kukubarira iminsi. Asa uyu nguyu noneho azahamara iminsi ingahe? Ninjoro rero nari ndi kubitekereza ndi kubaza ukuntu kino kiganiro turi buze kugitangira, mpita nibuka ukuntu waje tukubarira ibyumweru.
Umuntu yaje gushaka akazi agakeneye ntahajya.
None ibyumweru twakubariraga byabaye imyaka y'ubushuti.
Bivamo n'imyaka ya kariyeri.
Imyaka ya kariyeri. Ndibaza yuko kirya gihe nibwo wari uvuye mu kazi kandi ugiye gufokasinga mu bintu bya
cyane.
Maybe reka duhera aho ngaho. Ni iki cyatumye uvuga uti muri 2009, aho abantu bose bari bagifata nk'ubuhanzi, abantu babita basagihobe, abantu batazi icyo bashaka n'ubuzima, ureka akazi, wari ufite akazi keza, ufite ababosi bagukunze, uravuga uti ariko ibi bintu ngiye ngiye kubireka, ngiye mu buhanzi.
Sha, buriya si kiriya cyemezo uko cyari kigoye. No, ofete ikintu ni uko nari muto. Buriya kera ntago imyaka nari mfite, nyirango icyo gihe nari mfite 20-21, ntago ari imyaka umuntu yifatiraga icyemezo ngo uvuge ngo noneho uvuye mu kazi gasanzwe, ko nakoraga akazi gasanzwe ka leta, usibye ko nari ikintu gihambaye nakoraga, nari resepsiyoniste. Ariko urumbanda koraga akazi ka leta ndi resepsiyoniste, mfite rama, mfite iki. Ariko birakiriya gihe cyari kigoye ko ushobora kuvuga ngo ndashaka gukora iki, ndashaka kuba uyu nguyu kuri iriya myaka. Ukuntu byagenze rero, umuntu w'inshuti yanjye nawe wampamagaye arambira ati Dida ko yarabizi ko nkunda ofete no gukora nako kazi nakinaga theatre n'ubundi naye akinaga theatre muri Never Again nkunda no kujya gufata udufirmation hirya no hino ni ibintu nakundaga nkandika amakinamico aho nabaga nicaye no kuri reception n'abantu bahari nabaga nikwandika amakinamico umuntu ushitangira arambira ati ngwino nkujyana hano tuza kwishyo nyine kureba ikinamico ndayibuka pyese yitwaga Femme Fantôme yakinwaga na Kahori Karemera ari kuri scene wenyine hari lighting n'umudamu wacurangaga sitara yo muri Afrique de l'Ouest sandareba ndavuga ari kubundi kukinakora hano kukina ofe nta nubwo ari ugukora yaravuze kukina aba hano hantu n'ubwa mbere ukeretse kera Butare muri auditorium niho nari nararebye Rwanda non at quatre ariko nabwo nari umwana nyawe afite imyaka 13-14 niho nari narabonye piyese nya piyese nyine ifite ibintu byose lighting na sound n'abantu bakina neza kuva icyo gihe nongeye ngiye gukunda Karori mpava mvuga n'uriya mu mama ngomba kumenya byanga byakunda sinzana nzamukura ariko nzamumenya nashakije email ya Karori iminsi itatu ubu ngubu basigaye bagiye ashaka kuri Instagram bazi ko rutwa Instagram ntabwo bazi ko rutwa Instagram
ariko buriya nawe ubu muri iyi minsi nawe hari umuntu uri gushaka nk'imeri
ariko ngewe njya kuri Instagram ngo ngo Dida nibagwire ugahita umubona WhatsApp usaba umuntu Kabore nawe nyimeri byari bigoye ndamwandikira ndamubwira nti nitwa Dida nkaba nyina makinamico ndanayandika nanumwe namusabye akazi narambwiye nanditse ikinamico nagira ngo nyikoherereze undebere umpe feedback narakubonye ikinani kibyose shaje ko namwandikiye ahita ntaramasanga yashize arasubiza tuzaze tubonane ngizeyo turaganira ati sukora he ndamubwira tino soje tugakorana n'inzaza ryari umara ngo nibukaga ko basezera ku kazi ese umubaza n'inzaza ryari ati rwose uzaze ukwezi gutaha niki nahise ngenda njya abantu none nseze abantu kwibwira ati ni gute usezera ku kazi n'umwe ngiye ntago muzano ngiye ngiye gukora kuri Centre Critérel nabonye hano ari Centre Critérel yitwa ishyo ngiye gukora nuko nagiye kwishyo
uburaje
mbandaje harya muri mwayakiriye neza
uburaje tubicuti twazatuma amakuru
mukanya munganiriza ndamenyera wageze kwa magana lift
y'ishuri
wari n'umukiri ufite skuteri
kandi tunaturanye
duturanye ukanjyana ku ishuri kuri yerika skuteri ariko shaka twaba none dore
ibyo ngibyo bya none dore mu kanya tutabigaruka noneho ubwo Dida baraje dutangiye gukorana ikintu buriya nsohotse gatoya mu bintu biri professionnel ni uko haga umuntu abaza ahantu azahurira n'umuvandimwe cyangwa se umuntu azahurira n'inshuti kubera ko uraje turahuye turaganiriye ntabwo twavugaga indimi zimurebye mu yandi magambo ariko nanone sinzi niba ari umugisha w'Imana hari ukuntu abantu nanone bahita bahura bagahuza kuko twaraganiraga inshuro nyinshi tugasangira noneho ubwo ndashaka mve mu icyo gatoya no mbere ntarava mu icyo gatoya ndagira ngo ubanze umbwire ukihagera niki kintu cy'ambere cyagushokinze ukavuga uti usu uyu mwanzuro nafashe yaba ariwo cyangwa
ikintu cyashokinze ni responsibility kuko buriya ikintu nigiye kwishyo gikomeye ni ugufata responsibility na plan B kubera ko nagize ahantu haza abahanzi benshi nanjye ubwanjye ndi umuhanzi ishaka gukora kariyeri yanjye harimo kumva nakoraga administration nkanaba n'umwartiste noneho mfite na boss voyage cyane nkasigarana urugo rwose ngenye niga rero buri kintu Karori yanyigishije gikomeye ni ugufata responsibility ndi mutoya nkavuga ngo nimba aha hantu mpasigaye ngenyine ahari ibintu nibi bigomba gukorwa ni gute mbikora nkabikora neza ari boss wanjye akaba satisfied nanjye nkaba satisfied nkaniga kuko nashaka guprogressa nk'umwartiste kuko natangiye nta twese ntaho twiga turaba autodidact ni ibintu ugenda wiga ariko ngiye naho ishyo buriya nahabonaga nk'ahantu ngomba kwigira kuko kandi urumva nayifashe decision ikomeye yo kureka akazi ngomba kubi ntago mfukano ahambaye kuri yo ravuga ngo nzaba ndu umwe artiste iwacu bantunge nagombaga kumenya ngo ese nzitunga muri ibi bintu nzabasha kugira indi ntambwe ntera ubwo rero I think nicyo kintu cyatumye nicyo nize cyane kumenya ngo ese ibi bintu bizangiza hehe noneho no bikatuma byatumaga nubaha akazi ni nga mwaya wa ngo karakara akoresha
amajoro amanywa kuko urumva harimo gufatanya ubuhanzi na administration no gutegurira ibintu by'abandi bahanzi none se ubwo muri iyo process ntago wigeze wumva ushaka gusubira mu kazi wari urimo
sha guzo ari ko se bari kuri kumbaza ibintu
ngenda bizi
ari kibezo regeze mfata na kugishije ino
so ubundi ikintu gitangaje ni ukuntu mu bantu ba mbere nzi bakunda kugisha inama ubamo ariko mu bantu nanone nzi mu buzima nahuye nabo babaza icyo bashaka ubamo ku buryo ari igihe bigera ahantu ngakubaza ni harya uri kungisha inama kugira ngo ukonfamire ibyo ushaka cyangwa se kugisha inama
gufata umwanzuro ndibuka wajya kubwira ngo ndabizi ko ibyo ngiye kukubwira atari byo uri bukore ngo ariko
reka
nkubwire icyo mbitekereza so hagera kenshi nashatse gusubira mu buzima busanzwe no gushaka gukora akazi gasanzwe ndibwari n'ahantu njya gutangira gukora kampani ya production gukora iyugi I think ubwo twazamutse hari muri 2015 kuko urumva navuye kwishyo nkajya nkorutura ka hirya no hino ari ku bintu bitari stable no kuba nk'umwe artiste nago mu Rwanda nago ushobora nk'umwe actrice nago ushobora kubona akazi ka kwishyura nyine bihoraho ndongo ntangira gutera birakora byibuka nakoraga traduction nkakora research noneho nza gushaka gutera intambwe either yo kujya mu kazi gasanzwe cyangwa gutangira company ya production nkora na interview y'akazi ahantu baranakama banyemera n'amafaranga menshi kuri icyo gihe yari menshi ariko oya ntabwo ubwongo kuko ntari bavuge nta kibazo urumva yari 2015 bashaka kwishyura imbere 180,000 ndavuga ni ndahita nubaka inzu sha njya muri interview zose ndazirangiza ariko nkumva umutima uri kumbwira ngo dida nyine ubwo ubuzima bwawe buraba buhindutse urawe ugiye mu biro nyine w'ibiro ukora akazi k'abandi nyine nta kundi ariko wumva naribanaga icyo gihe natangiye kwibana nagombaga kwishyura rent navuga nta kundi nabigenza nyine ubwo nyine ndafite ndibuka niwe muntu naje gushaka byarangiye neza nyine narabikubwiye ko ndi gushaka akazi n'iki ariko bamaze kwama ndabyuka turicara turaganira ndakubwira it's either ndafunguriye iyugi ko twari no kurifungura turafunguriye iyugi cyangwa njye gukora akazi gasanzwe urangicuza ngo turashaka iki ndangashaka akazi singashaka nyine nkeneye ubuzima nkeneye amafaranga ariko bishobotse ntago nagakora urambwe ukeneye iki kugira ngo ujye gufungura kampani ndabikubwira sindi bujye muri detaye byarangiye nyine kampani ifunguwe
icyo kiganiro ndakibuka bwa mbere twakigiranye ahantu bitaga muri Just Licious nibwo bwa mbere twagize icyo kiganiro niho twafatiye umwanzuro yuko kampani zitwa iyugi mbere yuko tuyifungura noneho ubwo mise nibuka nibyo ngibyo urabinyibukije kubera yuko nari ndi kuvuga ngo ahantu ni hehe harya ariko mise mpibuka so buriya mu buzima kugira inshuti ubwo wenda wowe uri kuvuga ngiye kukugira inama ntago ndi kuvuga ukuntu inama zose wangiriye mu buzima bwanjye harimo yuko wamfashije no kuba mu nzu ya mbere nakishyuye ubukode unywe kwa papa wanjye ariko dida buriya iyo cyane cyane muri ino kariyeri dukora ibintu bya creatives bya creative cyangwa se arts in general friendship is very important kubera yuko icya mbere akano kazi gasaba collaboration
cyane
icya kabiri kagasaba solidarity kuko ni akazi umuntu kugira ngo uzagere kuri level wowe witunze biragorana cyane so bisaba rero igihe cyose ube uri muri friendship n'abantu and rimwe na rimwe bikanagora kubera yuko harizo ugomba guforginga ku ngufu kugera ngo mufatanye ariko uri mu bantu nanone nzi muri kino gihugu ubwo ni byo nshaka kugera ku kibazo cyanjye nzi bafasha abantu benshi cyane cyane muri business yawe ejo ni nandi kugwira umuntu ndamubwira nti dida bizamugora kugera ngo abumukire ndabize uri umukire ariko washobora kuba n'umukire kubenza
ubu birenze uko
iyo ugiye wowe dida iyo ugiye ugasaba amafaranga udakunga gukora quotation niba wanditse ngo umu acteur nzamuhemba ibihumbi ijana so ntago uri kubikora muri sense ya business ubwo iyo umuhamagara itumubwira uti nzaguha ibihumbi ijana ntago uvuga uti okay nanditse ibihumbi ijana kugira ngo nzunguke ibihumbi makumyabiri sibyo iki ni ikintu twaganiriye inshuro nyinshi bigera naho ngaho rimwe na rimwe nkazajya nkubaza nayo kodida urashaka kuba injiho cyangwa urashaka gukora business so ubwo how do you actually manage to navigate your personal growth as a creative entrepreneur, manage friendship, rumba, and then ukana managing gufasha abantu bose ufasha. Ni iyo motivation uyikora he?
Ewa wewe, kibazo se ko numva gikomera, ntago mbizi ngiyemba nabyikora. Sinzi kubera ko ngewe ngirango hari ibintu biba biri unconscious tugira muri twebwe bitewe n'ubuzima wanyuzemo ngewe ndi umuntu wabayeho mfashijwe cyane mu buzima bwanjye bwose kuva reka tuvuge kuva mfite imyaka 7 6 sibyo ndi umuntu wafashijwe kugira ngo mbeho ngira ubuzima ngere naho ndi rero muri iyo process yose ngira ngo na univeri nyine ifite ukuntu igutwara mpura n'abantu benshi bamfasha mu buzima bwanjye nimba rero unconsciously nimba ndi ku giving a back ntago mbizi kandi ikindi kintu ofete ngewe ikintu ngenderaho kenshi nemera ko iyo utanga cyane uranabona ngewe ntago nkunda gutanga buriya niyo mpamvu nikiri kuvuga nyine ngo ntago nzakira buri sense yo gukira mu buri sense y'amafaranga ariko ubukire buriya ngewe ntago mbona amafaranga nk'ubukire buri bukire ni ku mutima ngewe iyo ndyamye nkumva ndatuje nta muntu ufite n'ikibazo mfite icyo kurya n'inshuti zanjye zimeze neza n'abavandimwe bameze n'igihugu kimeze neza gahore uryamye mu Rwanda ubutuje mba numva ari ibyo mba numva nuzuye mba numva nuzuye niyo ntuza rero njye niyo filozofi mu buzima ngenderaho ni ikintu cy'uko kuri njye buriya ibintu ni ibintu sinzi kubera ko kuriya mu Rwanda nyine ndi gusubira inyuma mu Rwanda ibintu twabayemo numva abantu batagakwiye kuba batashe ku bintu kuko n'abantu turababura n'abantu urababura ngiye rero attachment ku bintu irangora pe irangora na attachment no ku bantu buri irangora nabyo urabizi usibye nyine abantu banjye nyine ariko ntinya guta cyako like losing losing things losing people so better not have them to not lose them to not being attached to them so if I'm attached nakibazo yivuge rwose iyo atashe ndayimusigira
nakererewe mu nama ugiye kunesha umutwe iyi modoka n'ubundi ntanikindi mari yepfa ati urufunguzo uyigumanire
ntigendere ndamubwira ni mari ni ukuri njyewe nari nakerewe none imodoka yisigiye polisi numvaga nta kintu nta kundi nabigenza
dida ubwo ngubwo aho ngaho harimo umutima ukomeye bya hatari actually now as I rewind right harimo umutima wo kuvuga ngo icyo mfite none aha ngaha nicyo ngiye gukora icyo ngiye gukora nicyo kingenzi
kuruta icyo mfite
ubu so ubwo dushobora kuvuga yuko ari yo motivation yawe y'ubuzima nicyo gituma ukomeza kubaho nicyo gituma ukora ibyo ukora
kabisa kubera ko ofete ngewe nishima kubona nyine kubona ikintu kigize ubuzima ari abantu nkuko nyine ngo nk'iyo nko kuri espace iyo mfashije umwartiste bita nibuka kera nangire guko abandi bamfashije nk'ubwo iyo kahora tampa akazi genda na kuba ndi nka HR muri RDB cyangwa ndi manager muri BK which is also good for people who loves it nge nkunda ko umuntu akora ikintu akunze nimba ukunda bank kora muri bank nimba ukunda simbizi guhinga genda uhinga nimba ukunda ubuhanzi bw'umuhanzi ure niyo ni wibyishimo
so vida iki kiganiro cyacu cyane scripted nabyo nacyo kiri wenda kiribuze gutuma kiryo cyangwa kikabiha so tukiraho ngaho ubu ngo ufite rumuri rumuri ku myaka 18 no ku myaka 15 araje arakubwiye ati mama njyewe ishuri no dashaka gukora ikindi kintu kidashira
uzi imyaka nize muri ye
uzabigenda rumuri n'umukobwa wagira
rumuri shaka rumuri azaba ikintu ashaka pe njyana namureba ngareba energy afite n'ukuntu aganira ku mezi umunani nkaho uyu nguyu we nimba azatwara ibifaru nimba za
akahe kazi utatuma rumuri akora
ntako ntako pe icyo azahitamo icyazahitamo nzakimwubahira
abana bacu bazabaho bate oya
ariko buriya hari ukuntu uha umuntu direction bitari direct buri ikintu kigorana nuko kwempoza umuntu uri gutekereza ku kanya ati ngiyewe ndashaka iki ugahita utangiye kumubwira ngo no iki kintu ntabwo gishoboka ariko umwana umutoje kuva afite imyaka cyangwa nayo mezi ukama orientation hari ibyo ukunda wowe ubamo ababibona hari ibyo umworiyantamo mu ishuri bitewe naho mujyanye kwiga bitewe n'abana kina nabo nabyo ababibona hari ubuzima busanzwe abamo nawe ahura nabwo burahunga nge ntekereza ko aho kugira ngo wempoze umwana yamaze gukura ari gushaka kwihitiramo wa mugaidinga indirectement akiri muto kuko twese twifuza ko abana bacu baba ikintu bashaka nako baba ikintu tubifuriza ariko nge numva ibyiza ni ukubimutoza akiri kare ukamugaidinga noneho yazagira imyaka 18 ukabona ntabyo ashaka nge namwihorera naba narakoze pari yanjye nanabimbwiye namubwiye ngewe pari yanjye nakoze niyi niki nakwifurizaga ariko nimbubona icyo ari cyo ushaka
so nk'umubyeyi mugenzi wawe kandi umuvandimwe I think icyo ngicyo turacyemeranya twanakomeje kutujya tubinabiganira n'inshuro nyinshi so ngiye mu mutwe wanjye ndi gutekereza kino kintu ndavuga nti rema cyangwa rama umunsi umwe naza akambwira ati ndashaka kuva wenda mu ishuri ntago nshaka gukora ibi ndashaka gukora ibi so mu mutwe wanjye numva ikibazo nzamubaza nti what other plan do you have sibyo kubera ko nanone sinibaza ko napfa kumureka wenda akiri mu minere kugenda nta plan afite ariko ikintu wenda najya ngo mubaze sinzi niba wowe ujye ugitekereza nyine ndagitekereza sindakibonera igisubizo ndibaza ngo ubu ngubu from now to that time ni iki nshobora kumufasha kugira ngo atekereze kugira an actual plan
shangiwe rero buriya nta nubwo ndabitekereza ndacyaryohewe no kuba mfite umwana buriya also kuko namaze igihe kinini nibaza ku kintu cyo gutanga ubuzima kuko naho bihera kuko ubundi mbere yo kubyara I think hari abantu benshi babyara babitekerejeho sibyo icyo gihe rero wabitekerejeho uba natekereje ngo umwana wanjye nzamuha ibi nzamuha biriya namugiriye inama hakaba n'abandi umari igivuga ese uyu muntu ugiye kuzana ku isi bizagenda gute urimo ukumva wabivuyemo ubundi ukongera wabigarutsemo noneho iyo ugize gutya bikagoka avuga ati noneho reka mubyare rero ugeraho nyine ubijyamo utaramenya exactement ngo uyu mwana usibye kurega burya hari abanyarwanda bagira imigani myinshi ndabibagiye umugani ubundi igihe nicyo kikubwira kuko ntago wamenya ngo ejo ngo bucya bwitwe ejo ntago wamenya ikirejo ni byiza kugira plan niko ntekereza ni byiza gutekereza ngo umwana wanjye reka muteganyirize ibi ngiye numva ahubwo kumuteganyiriza financièrement ukamenya ko abayeho neza ariko education yo numva ari ukugendana n'igihe kuko na environnement irahinduka environment igenda ihinduka nawe urahinduka yenduka imuka ukajya gutura handi hantu so njyewe na prefera ku improvise si busy I'm just speaking out loud. I just want her to be a happy kid. I want her to enjoy life. Ibindi rwose asaje ndabyishakira nzamuguiding.
Ibyo ngibyo ntago nibaza ko yabibura n'umwana wa Dita.
Cyane munda waraseka. Bavuga si umwana itwegeye mfite.
Oya ntago yabibura.
No, ya ariko nge ndumva ari ni basic. I think umwana akeneye basic ibindi igihe kirabikora. Igihe kirabikora kubera ko nonese kwa rabana benshi riga baba ipfubye ari batoya and then you have to figure out if you want to be a happy kid cyangwa if you want to be a happy person cyangwa nanubwo ari choosing nyine ni imbaraga zo kubasha kuba a happy person or not kuko ntago ari choice ni imbaraga hari ababasha kugira imbaraga zo kuba abana bishimye kandi bataragize your guidance hari abo binanira so ibyo bintu byose rero kuba ari ibintu utajya inama n'igihe n'isi n'igihe Imana yateguye ba numva ari byiza ko umuntu agenda bitwara step by step but that's just me thinking out loud
so did that tukiraho nga of choosing happiness over everything
yeah
mu buzima bwanjye wenda ntago ndibuze kujya muri detail of why ariko uri mu bantu nzi bafite impamvu 1500 zitabemerera kwishima ariko uri mu bantu ba mbere nzi richly who stands for their name nibagwire urugwiro ibyishimo gukundana n'abantu how actually do you come from a really terrible past ishobora kuba yarakwishe uhagaze sibyo ariko ugahitamo ibyishimo ugahitamo gukura uyu munsi ukaba literally one of the leading if not the leading woman in the creative and art industry ibyo bintu how do you choose to do that
cyaganiro icyaganiro ko cyahinduze
iyo yabyanditse kubera yuko this is a genuine question to me ibintu cyangiye kugira ibintu byinshi and then that's one of the thing kuko njewe wenda if I make this somehow a little bit personal hari kintu wamfashije muri process igiye na ngiye mama wange yapfuye wowe na Ben mwamfashije ku grieving in the sense of wenda no mu buryo mutanazi tutigeze twicara ngo tugane kuko naravuze nti da na Ben babuze ababyeyi ari impinja urumva babura abantu benshi bo mu muryango wabo njyewe nagize imyaka amahirwe y'imyaka 20 n'ingahe yo kubana na mama wanjye ndavuga niba Dida na Ben bashobora kubaho nanjye nabaho in formal fact njye mfite byinshi I have memories sinzi niba bafite na memory urumva ariko how do you manage
I think it's a constant struggle I think nibyo navugaga nyine nabanze ndavuga ngo ni choice ariko si choice ni imbaraga kuko choice twese dushatse gu choosing happiness twai choosing ariko nago ari abantu bose babasha nyine kuyigraspinga nyine ngo banabashe kuyibamo nge I think hari mama hirwe ya mbere nagize ni kugira umuryango ndera kuko hari abana benshi bategeze babona imiryango ibare buri hari ikintu tujya twibagirwa kenshi cyane ntago tujya dushima cyane abantu bareza abana nyuma ya jenoside kuko nibo bantu batumye hari abana nyine nkanjye bashobora kwicara bakaba icyo bari cyo uyu munsi none uko kugira umuryango hari ikintu ivuze naranabikugeraga mari ntuza ndebuka tubiganira mama we yitaba imana agahinga ndakumuntu kose kari valid kari kafite n'uburemere bwago ndanakubwira ni mari kuba ngenda ndandi turi mfugi ntago bishobora gutuma utiza ngo things can be simple kubera ko hari mfite inshuti ziri proche nazo zanyuze mu bintu bikomeye buriya grief is personal grief is personal it can help you kuvuga ngo mbana n'inshuti zanjye magara zanyuze mu bintu bikomeye biri mumfashe ku grievinga and I'm glad it did. Ariko buriya buriya grief iragora kandi iba urayihorana.
Yego.
Nago kuvuga ngo didahora yishinya abantu ngo ngumwe amugonda guseka.
Cyahora bishinya.
Ngo marari ngo didahora bisekera. I think also sa niyo mpamvu nyine, niyo mpamvu nibyo twaherewe muganga ubuzima. Attachment ku bintu nyine nta nta mpamvu usibye kwishima nta kindi wakora, sibyo? Iyo ushobora kuluzinga surtout none uri uko kuntu uri kuvuga ngo twagufashe ku grievinga yari umuntu wa uramuzi mukuru wanjye twabanye muri ibyo bihe byose nyine afite imyaka 17 yari umu adolescente ndamura nkavuga nti kuko we urumva ibintu ababyibuka abantu ababazi njye nameze nk'uri muri filime ya Rambo nyine nsimbuka imikingo mukurikira akame nkamwira ngo ndananiwe nsigaga akavuga ngo yareka ngo yeka akame k'iminota ibiri agahita nsubiza asa turaruhutse ni naruhutse. So njye mpita ntekereza we who could see everything akabona abantu azi niki habwo ariko buri yarasinzira nyo kira nyine nyuma ya genocide nyange ariko buri yarasajya ryama agasinzira. So nabyo biri mu bintu ari mu bantu bagiye bampa nangiza umbaraga zo kuvuga ngo nimba ryama agasinzira akabasha kubaho nange I can, sibyo? Nange nabishobora. Noneho rero n'icyo kintu cyo kumva ngo it's either ni ukuvuga ngo either ndabaho mu gahinda cyangwa ndishimye. Kuko the middle doesn't exist.
Yeah,
imindu ntago you are struggling nayo. It's either umuntu yaragendaga aka deprima bikanga cyangwa ugashakisha nyine ibyo byishimo ukabibona ariko bitavuze ko nanga ari ibyishimo biri bihoraho. Ni ukuvuga ngo wowe urabizi twabanye mu bihe byinshi biba bitoroshye. Ni no kwemera ngo ntago I'm not strong enough, sibyo? Ukavuga ngo uyu munsi biri bugende ejo nzaba ndi mu gahinda ejo bizongera bigende. Ikintu kiri important nuko ubasha kongera kubyuka. Ukavuga nubwo byagenze gutya ariko I have to wake up, nkongera nkagenda, nkongera ngatera indi ntawe. Kandi bihora ari n'urugendo nyine. Ariko nanone na cya kintu twavuzeho kare, usibye ko friendship yo iri professional cyangwa friendship buriya friendship y'abantu bakubera abavandimwe ni très important. Kuko hari inshuti nagiye mpura nazo mu kazi nk'uko twahuye bavuga n'inshuti zo mu kazi ariko nkawe twarahuye tuba abavandimwe. So kugira abantu mu buzima rero bakubera abavandimwe ni nabo baguha ibyo byishimo. Kuba nshobora kuryama nkavuga ngo sinshobora kugira ikibazo marika hari, sibyo? Sinshobora kugira ikibazo tante wanjye hari, sinshobora kugira ikibazo abavandimwe banjye bahari. So abo bantu bose bankikije nibo bantu batuma numva ndi safe. No kuvuga ngo niyo battle nimba nacitse intege nkumva ko ibintu byarangiye wasubiye inyuma mu mutwe niki, at least ubuzi ko hari abantu bashobora kugupulling up. So noneho abo bantu rero nawe urababarira. Ni nayo mpamvu nubaha ikintu cyo kubanira abantu nyine. Hari abantu banira bikatanirana, it's alright, bibaho kuko hari abantu manuka yo kavuga ati rero reka tubyibone, reka tubigarukiriza naho utaha, reka tube tubiretse. Ariko iyo ugize Imana ukabona abantu mushobora kubana muri urwo rugendo ukanabakipinga shabira kubaka kandi ukumva ukiye ku mutima buriya kuko yubana n'umuntu umubwizanya ukuri. Kuko buriya nicyo kintu ngira ngo cyadufashije no muri friendship yacu, ni ukubwizanya ukuri.
Yego.
Biri genuine, waba wandakariye ukambwira, naba nakora kare nkakubwira, naba mfite ikibazo nkumva ko ndi buguhamagare. Ngira hari n'igihe aringiye njya mpamagara Marike numva ko afite solution zose kandi nkamubwira nk'umuntu uri kuvuga ngo ndabizi ko utari bubure solution, nawe rero aba yumva ko ngira atari buyibure. So also that comfortability yo kugira abantu bagusurroundinga. No, icyo kintu iyo ubashije ukakibona mu bantu ugerageza kugitanga no kuri skills ziri ngoya. Nubwo uri kuvuga ngo mfasha abantu benshi, namfasha abantu benshi, it's the same thing. naho ufasha abantu benshi. So kugera kandi ngo ugira neza ukayisanga neza uyisanga imbere. So ninge nibwo buzima mbamo. Ineza ngenda nzisanga imbere zicaye hano zinegereje. Ariko nanone hari nanubwo ntanubwo ntamuraga umuntu abari umumarayika. Ndabizwa ari abantu ndeba bakavuga ati sinshaka kubona Dida, which is okay bibaho, ariko wakoze party yawe urumva ntacyo wiyagiriza. I think twazengurutse, reka tugaruke
ariko ubwo wenda nkiraho ngaho ejo wundi nayo ndi kuganira na Petit Frere. Actually sinzi ikintu twari turi kuvuga, wundi arangije aravuga ati wundi Dida niwe mugarura. So ariko wenda tukiri kuri friendship, I think nibaza yuko nkatwe sinzi niba tukibara n'imyaka imaze kuba myinshi cyane, ariko ikintu kimwe nanone nize muri friendship y'abantu cyane cyane hagati yacu nuko hari icyo nyine wavuze cyo kubwizanya ukuri. Hari n'ikintu cyo kubabarirana, kubera ko neither I'm not perfect to you all the time, you are not perfect to me all the time, ariko kubabarirana mutanarakaranye. Ndibuka hari umunsi twigeze kurakaranya ndarakara birarangira, I tried to move on. Nyuma ndaza ndakubwira nti Dida narakubabari, ariko uyu munsi warankoshereje. You get it? So no kuvuga ngo kandi ndabizi neza nawe hari inshuro byo ngibyo byabaye, urumva. So kubwizanya ukuri no kumva yuko twahuye dukuze. So kubera ko twahuye dukuze hari umuco ufite, hari n'umuco ntafite, sibyo? Ntago rero expectations nanone zo kwexpectinga too much from people rimwe na rimwe biragora. So nibaza yuko ikintu ngiye nashimira ubushuti bwacu icyo kintu kirimo, arimo kubabarirana, arimo kumvana, arimo gushaka kumva ngo uyu nguyu yakoze kino kubera izi impamvu, uyu nguyu ari gutekereza iki ngiki kubera izi impamvu. By the way, abantu batabizi Dida niwe wadusezeranyije mu bukwe bwacu, so ni ukuvuga ngo officially niwe munzu
wanezabantu ngo ndi pasiteri ngo mbashinge, nambwira ngo oya nabikoreye inshuti yanjye buriya, ariko ushobora kuzabikoramo nka business.
Ntabwo I would have never in my life chose anyone to lead our wedding vows.
I hope I did my job well.
Overdid.
Yeah, you over alala.
Overdid Kaisa. No. Icyo twashakaga, icyo one of the reasons kwa because tukanaguhitamo hari harimo culture reasons n'ibindi ukuntu washoboye kubikora, it was plus guhagaritse urugendo rwawe.
Mwankuye ahantu bataneye urukingo rwa kabiri rwa COVID, ariko mwangiriye.
So no, reka tugaruke kuri gatoya, turakomeza kugenda ariko wenda
mukaye. Ariko wari uvuze kuri icyo cyo kubabarirana no kuba honest, ari n'ikindi cyo kwigana. Yeah. ukamenya ngo umuntu ko nyine icyo twavuga ngo turi perfect. Ni ukuvuga ngo Marika ameze gute, Dida ameze gute. Kuko nkanjye ntabwo ndi umuntu sinsurana cyane, sinanahamagara cyane. So ukavuga uti inshuti hariya ishobora kumara ukwezi itarababagara, but I know like ni umuntu wanjye. Icyo kintu nicyo kintu Marika yagiye antoreraho, communication ngo no mu kazi sinkomunika cyane, but also ni ukuvuga ngo nanjye nkamenya ngo Marik akunda iki, ameze gutya, so if he's like this I can do things like this or not. Nacyo kubera ko wa mugani y'abantu bahuye bakuze, uba ugomba kumenya umuntu ikintu kimubabaza, ikintu kimushimisha, kugira ngo nawe umenye uko umubangira.
I think ni ikintu cy'ingenzi byatari kumenyana, kwihanganirana. Uretse ko n'ubundi ntago I don't think yuko abantu the people that hang out most of the time does not make them the best friends.
That's true. Abantu dusangira byeri buriya nuko ntakizima. Oh, our best friend ni na abangizi.